kiwa nilale,
nilale.
Gipupa wena my love,
my love.
Inu kseli korobe la my love,
my love.
Utsandola kulumnande,
kulumnande.
Nunje ngosmitane,
hane.
Lungenza nkohle ngubane,
ngubane.
Bega manje ngismayla ngiwane.